Hey guys, what's up? Welcome to another edition of the TCast. This week's mix is a world travel mix, and you know what that means. We get to go to some place different in the world. Now, it would only be right if I started this from the homeland, and seeing as I'm from Kenya, this mix is going to be purely based on Kenyan music. Remember, we have a new mix each week, and if you're enjoying this series, make sure to leave a comment on the website. I did incorporate a form where you can leave comments and also share your feedback regarding the mixes.
The T-Cast, your weekly dose of freshness served to you by T-Fresh, the freshest DJ on the planet.
Yo, ibe tubako mazagwa ni za kilonyiki ni kumuni kwa sama vini wa mandeni notice. Ati njivani?
Mena eke ye, karo maito.
Klas ina kechana njina noma kutoka kule gano.
Oge taka soma lego, soma soma lego, nabi yocha laibu kutumpa na leta nyogo.
Baby, if you love attacker.
No, she ain't no one man. She went until the sun come up.
Nita kukamata. Baby, vile wataka.
Napenda vile wakata.
Wakache sakata. Kula kasava ukisikiza, baby, kwaito.
My love is time, my love the smell of everything, oh.
Kwaito, Njaro, Zako na nyingi ragayo. Kame meshika basi si mama. Hakuna fee, baby, si chama. I am a man, sina umama. Kame meshika si mama, mama.
Me ya lion, kame Mufasa. Me have the strength to give you one night long. I hypnotize it like a snake charmer. Me really want for hold it.
Oh, kamata, baby, vile wataka. Napenda vile wakata. Wakache sakata. Nita kukamata. Baby, vile wataka. Napenda vile wakata. Wakache sakata.
Basi mianza vinomana. Wakileta bifi na baki wametapaka. Hataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde.
Yoka biyoka matokora.
Anasa piti kibans plena ni bamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Bandama yotu andama nishe mpaka kwenye ba. Tuko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Onasa fast ni six zoe shi aga kat. Ilizo mapain mara moja kama better pan. Better than that one better than the red is. Nani lopa kwenye bit nani tamu kama kandi ma. Tamu kama kandi ba. Tamu kama kandi ba. Tamu kama kandi ba. Neza kwina banani nyonye kama kandi ba. Tamu kama kandi ba. Tamu kama kandi ba. Tamu kama kandi ba. Neza kwina banani nyonye kama kandi
ba. Abamika abamika na ingo manoma. Akwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika abamika na ingo manoma. Sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika shikika alafu wika. Na kama ngoma imefika basi katika. Bounce to the beat, bounce to the beat. Feel the seat, alafu get if you see. Kamu show kile unacho, fungua macho. Jue bombshell tunayo. We've got what it takes. Tosanya mu break, mu shake. Na to make your body bump and grind. Usi mind vile watu wana kucheki. Hini day ya kubleki. Ukisleki utapata huna chako na wako. Msako ni kile ya pawande. Hebu look vile tumekamka locomotion. Music yetu la potion. Basi set your wheels on motion. Twende kazi kiwazi wazi. Bila waswasi kwa juwa si wote. Totaka a good time bila madime. Na to believe, believe. Hiyo si crime aha. Abamika abamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika abamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell.
Suka suka, kwenye bed cheza soka soka.
aye baby toga soka soka napenda kwanza unapa songa songa ona ona I be going crazy my baby all the other time and I'm crazy I know that you feel me I know that every time we record it's filming but I really really don't care baby girl and I don't share baby yeah I don't care now she with it and I don't share every time I do it and I go on a baby feel I need my grow kila show nikishowa kila show na kishowa hey, you don't want that I don't want to keep talking anything you can say mama hey, you don't want that I don't want to keep talking anything you can say mama hey, mano goma ay suka suka mano goma baby suka suka hey, baby toga suka suka quiero mano goma toga suka mano goma ay suka suka mano goma baby suka suka
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Sina pressure kani manzi na jua Kani date tunadishi ata yego pasua Sina pressure kani fomi na kuwa Mejipini na waroro wanapenda chafua Kaya madha karua Kani meeting itabidi umetuma barua Dustbin ni mapako za shua Na unashanga mbono upati tuma demu wakishua Kani ngori na jificha karura Nina shimo mingi manze ata kuliko sungura Chenja mbao eneza shika metura Chorea sambu metengenezo na nyama ya chura Ai
Ai Nai wake Nai wake Nai wake Nai wake
Mimi kani pina ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua
Drinks na my yanks Drinks na my yanks We kamo Zine kona drinks na my yanks Drinks na my yanks We kamo tu Sito kona drinks na my dem Drinks na my dem We kamo Sit up on a drinks na madem, drinks na madem, we come on too. Sene for a hide, kuna kiroro, we come on too. Sene for a hide, kukone loro na, we come on. Drinks na madem, ama tuna slide tu kwa madiem. Took it after my resh kwa bagem. Yunda tuna dana wewe uko game, yeah. Niko game inde, ina pega poster inde. Missy kama ethics, it a change position But I don't know how bang Yeah, we gonna drinks na my yanks Drinks na my yanks, we come on Then you gonna drinks na my yanks Drinks na my yanks, we come on too Sit up on a drinks na my dem Drinks na my dem, we come on Sit up on a drinks na my dem Drinks na my dem, we come on too
Oh no, they really don't know Oh no
Akufaju, akufaju Akila mtu wapandani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju, akufaju Akila mtu wapandani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna
Nime come kwenye bass na kabla new mood dance hall netwa kufaju Nime come kwenye bass na kabla new mood dance hall netwa kufaju Benjoni Bend your shoulder, legs are teased Now in your order left I do the right, I do the left, I do the right
Akufaju, akufaju Akila mtu wapandani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju, akufaju Akila mtu wapandani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna
Mr. Goose,
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 Mr. Goose, body take over my mind, and now you captivating my soul. The way you move your body to the beat, give me heat, you making him to lose control.
Look at this,
you got everything I like. Let me confess, couple of your end of viral. Kill like it to a fire, mimi, now you feel for real. I promise, I'm gonna open your Bible. And when you move in cycle, ring proposal, make me wanna get to my knees. The queen of Afro dancer, you own the title, make your competition freeze. Anyway, give me some of what you're serving, please. Cause your mind and your physicals, animals, and you make a cut to serve.
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me. Come through, yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na. Oh baby girl, you gotta hold on me. Kuku hata kidogo ntani every day. Baby wacha mchezo, ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kau jajua mami now, you know. Ukiwa nami wanishika mo. Ndani ndani paka kwa roho. Oh baby come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikiku miss na come through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na.
Yangu ichune kama tatu za ronga. Squeezy nina points, super tunabonga. After show ni kushow vile mini donga. So itisha mzinga, leo mini kona nyuki. Situ kwa Mombasa, situ kona nyuki. On a road trip, basi next tuende Nyeri. Sembe nyama choma kachumbari kwenye beli. Watu wame shiba, basi watu waga tike tike. Zime panda shikili yazi si shuke shuke. Dem shika chali, chali shika dem. Make a bend down low like she wanna die a shoeless. Bad manners, but I can get the feeling. Everybody have what really happened to the ceiling. And don't make your meal or come on the kuna chade. Meva ando mako madi malike kwangale.
Hello, tunaenda home. Tunaweza hata bash kweli. Neza toka bila kat kweli. Mimi neza kosa kujinaz kweli. Ati leo tunaenda home. Tunaweza hata bash kweli. Neza toka bila kat kweli. Mimi neza kosa kujinaz kweli.
Anuma zonge zonge. Watu wakatike wajirushe rushe. Anuma zonge zonge. Watu wakatike wajirushe rushe. Anuma zonge zonge. Watu wakatike wajirushe rushe.
Yeah, I'm standing on the stage, looking at the audience, I'm frightened. They told me that this thing was all exciting. All the attention I'm attracting on the mic and the hype and the buzz got me thinking about my life when I'm through with this, so gonna be next year. Been working hard, so I hardly take a rest there. I see you focus on your swag and your fresh gear. Me, I'm trying to be a damn legend, man, is that clear? I had a dream that one day I'd be sitting on a round table with Kanye, talking about business and buying beats from Andre. They said the best things come to those who are humble. I've been a humble dude that you wouldn't believe. I chose hip-hop and I swore to never leave. At this point, I done left behind all the beef, cause resorting to violence only proofs that you weak. What up? And mama told me that, son, you gotta be strong and you don't got to worry. So you can criticize me all you want, but you don't know my story. Tupaki be like he took a 40. I get to money 40. So now I'm praying to God that he gon' come and see me through. A lot of these leaders on my case, they be pulling me back, but I won't let them get to me. Ambition is priceless, so I gotta make this buck, cause this money don't come for free. God is gonna open doors. Oh, God is gonna open doors. God is gonna open doors. God is gonna open. God is gonna open doors.
You're a different guy with a different frame of mind.
you never mix up in drama. And you're not all about the dollar. Ah,
and it's not even your birthday. To go on a season, it's not even on Sunday. I'm a nisiku ya saba, cause you make me weak. I'm a siku zote saba. How are you, basi? How you find? Sijoliza unaka aja na sio pick up line. You're my plan A, be a plan B. Understand all letters, you are A to Z. Na yo chuki yao haiko kwe to Z. You are 10 over 10, come on A to Z. You beautiful, mami, basi. Kama hali, tell you mama, na leta farasi kama hari.
I know that you don't know. You're my one and only, but I'm gonna let it show. I'm willing to take it slowly. Baby, you are so sweet to me, oh. More than only, I know that you don't know. I will never let you go.
Working from Monday to weekend. Only part time celebrates, we not sleeping. Love child, lamelina, DNA and key this. Straight vibes from the club, no them can't beat us.
Kwa zetu mwanangu mzuka tuki vetu mwona unanichanganya. Niko fiti mwenzako, hofutu ni kwako mwenzangu na nzimbua.
See me work hard, me just got paid. Pocket full of cash, but it's all been afraid. Want to get me swagger home, no it's kinda late. Looking like a star now, sorry for the late. Miaka mingi ananiambia bado. Hata sisikia vibaya. Hata sisikia vibaya. Akanishow rudi studio. Okota kado before you call Jones to be in your video. Hata sisikia vibaya. Nikam show. You just give me 1 year. I'll be rocking shows from the front to the rear. You gonna wish you gave me that chance utalia.
Taniomba lift in my private lear.
Enyenu kwa nimesikia vibaya. Kuizi mindi unanyima na collab. Nimepanda bae, nimepanda kwa. Wacha wasikie vibaya. Wacha wasikie vibaya. Sasa mini don number one boss lady wasikie vibaya. Nimekuwa chini niki hustle daily na sina ubaya. Washikisha kama bebe sili. Na washikisha na manchepe baridi. Uzidi ntazidi wazidi kusikia vibaya.
Mimi si
sickest DJ on the planet.
Visit www.efreshdj.com and tell